iyo isu oomano waxaan nahay saamino had walba isu urfayo nashaad I love you qalbiya isu oomano waxaan nahay saamino had walba isu urfayo nashaad I love you
farhadaydi farhadaydi imo qof 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 farhadaydi farhada